Banachibina cha NRM mu bitundu ebyekigeze balindiridde omukulembeze w'eggwanga lya Uganda era nga ye ssentebe w'ekibiina kya NRM agenda okubeerayo ku lunaku olw'emmande. Bano bategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde era balindiridde ssentebe w'ekibiina kyabwe nga bingi bye bagenda okumwanjulira era balina essuubi nti ebibasoomooza bijja kukolebwako. Omu ku bateeseza abakulu ye Minister David Bahati ategeezezza nti bo buli kimu kyaweddedda balindiridde mukulembeze wa ggwanga nga bagenda mwanjulira ensonga zaabwe omuli n'okubakolera ekkolero.
Akoze katuna one border post amalwaliro ku sub-counties amasomero ku sub-counties ate ne peace and security je tu enjoying eyo ate tugenda nokukola steel factory factory ya iron ore omukabale okwongera kwezo ze tukoze nga Iganga Tembo steel nendala ze tugenda kukola. It's important given that now the biggest resource will be coming from Chigezi, the iron ore. It will be good to have a steel factory in the region. And this is what His Excellency President Museveni has assigned me as the Minister of Industry to work on. And together with him under his guidance, we are about to get an investor who will put up a steel factory.